oxigénio. Bajya bavuga ko ndoga abandi ngo ngi kuzimu nyamara bavuga nk'ibyo n'abatazi uko bikora nubona byanze ko nkureka isigirange impaka gupfa nuko namenye kare ko muri seze na yaguhiga ikiriho ni la vida loca fashwe nk'icyana cya gorilla muri gorilla games ni dollars va kugiti kinibirya yeye ikoto monini gihinika ibikubo byanshi uhije umutwe ndi mu buryohe bwa weekend iwe narateze ndari yawe miliyoni zitabarika ku mikino cumi n'ibiri zamura ibendera ryawe mu bicu babwira uko bikorwa buri bitego na korne iturize rwose urebereze ntabwo uzicuza nyemeza utegane inshuti n'umuryango ferwafa yaraje irabinoza ngo dushime uwakoze kurusha abandi bituna bikuze mula buri tumanaho dukorana na ryo play gorilla games sindira fati gukina casino nayo nishuwa nishize turi nyangamugayo yeah ikiriho ni la vida loca fashwe nk'icyana cya gorilla muri gorilla games ni dollars va kugiti kinibirya yeye ikoto monini gihinika ibikubo byanshi uhije umutwe ndi mu buryohe bwa weekend iwe narateze ndari yawe miliyoni zitabarika
Gorilla Games.